iphumelele kodwa mina ngiyazi ngaphakathi uNkulunkulu nami noma indlela inzima besabambelela ethembeni. Ungangahluleka